tondeka, ayesu tondeka, tondeka, disan robent, omutukuvu lisodde ne nanyini buyinza, n'obwetoowaza obungi nkusaba nga bwe nkusinza, zungulula emikisa gye ndi omulabe setaani yadagizinga, neekutte gy'oli gwe kibajjo, nz'obunafu bwaŋŋonza. Ndi lugonvu mbiriza olaba amagumba, nja kuvuunuka olutalo nga ndi naawe eyo ye saala yange. Omulwanyi nnamige, aye Yesu tondeka, nzize mu maaso gy'oli, n'obuwombefu sikasika, nyweza ndi kimera gwe mirandira taata. Aye Yesu tondeka, nzize mu maaso gy'oli, n'obuwombefu sikasika, nyweza ndi kimera gwe mirandira. Sonyiwa obutali butuukirivu bwange bwe mba mpabye, abanjigganya mba kukwasizza gy'oli we bibanga bisobye. Gwaliisa munyeera nange ngabirire ekyokulya bwe nsabye, ndi w'okutenda gwe w'obuyinza, eno ye saala yange. Omulwanyi nnamige, aye Yesu tondeka, nzize mu maaso gy'oli, n'obuwombefu sikasika, nyweza ndi kimera gwe mirandira taata. Aye Yesu tondeka, nzize mu maaso gy'oli, n'obuwombefu sikasika, nyweza ndi kimera gwe mirandira. Tondeka, aye Yesu tondeka, tondeka, eyo ye saala yange, then it's you.